me daddy. Au tuseme bado taki. Au mekunyo mkongote. Manazi pombe zinaenda chi. Oh baby chi. Oh what I see. Na nipeleka nari munti. Niko mabenzini. Na sasa niwe na miho. Oh baby, oh my love. Baka umesha tuwe ode paradiso. Na upole wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you baby.
Watch you rock it, reggae, I'm a bruisey. My baby, wake up and newsy. Today is our day, we'll speak a bruisey. It's your party time, niko na mama. Tuko happy, muda wa sama. Oh baby, tell me if you happy, baby, eh. Oge choka, twende zetu in my bed. Oh, you are ugele, I don't care. Because today's party. Oh baby, oh my love. Baka mwisho tuwe ote paradiso. Na uzuri wako ulivyo. Penzi lako kubwa zito sio kitoto. I love you babe.